Okay, let's see. Let's hear something now from some more new music. Let's hear something from Joss Jane's new CD called Vitrine. Here's a song called Les Paroles.
Lord Miji, Denile Senzondo, Richard Ilunga, Kumikata, Siko Cesir Bolimonayo, Bobina. Mon premier Adolphe Mozito, Papitolas.
Probleme bolingwa vensa gomez na zela la teo na butu bongo nange tondi ba vide traumatize poli alo langwe paninga pourta bolingwa ngo juste a ba semene yo komisinga ikizengi gomez ata mwana moke alela kaso ki ba pesi esi sete ya tikaka e yanga kolela sena kati ya motema e ekufili benga moko température en zoto chaque fois très élevé soki na moni ete bébé
Amina Neverchache Washington Bunchi Dada Ntiemi Germaine Nawezi
comme linga problème bolingwa Gomez nazola la teo na butu bongo nanga tondi ba vite traumatisé folie alola ngwe paninga Taboli mwango jiste ya base mene
Donda si
Yoko misinga kizengi Vincent Ata mwana moke alela kaso kiba pesie si sete ya tika kae
Papi mukalai
Yanga kole la sena katia motemae Iku filibe nga moko
Ejan kanza
Temperatira nzoto chaque fois très élevé Soki na moni ete gomeze
La maman de Chloé Niklete Ndangani Julie Linda Nzingula PSPH Blaise Nensamo Bicho Bodiongo
Nasa sopela ngaboli ngolo kola suki ya moto Mapena sopela yolo kola minzotoe Boli ngwe tiki boli ngwe komi idolatri Oza idola nga inga mpefane na yo Pene na yo nazala ka ansekirite Musika na yo ezali yamfer
Wami Miguel
Memalonga bisika nyo soyo ningi Oza moto masu wanga ibarje na yo Yone yano ya baprier nanga Bolingo na eme melinga kumoyo ya sika na la vi
Lolo ni lolo Chanda wani Privat
Pesa sofera nga bolingo lokola suki ya moto Apena sofera ya lokola minzoto Bolingo tiki bolingo komi idolatri Oza idola nga inga mpefane na yo
Ali Bogis
Ede na yo nazala ka en sekirite Musika na yo ezali ya fe Memalonga bisika nyo soyo lingi Oza moto masu wanga ibarje na yo Yone yano ya baprier nanga Bolingo na yo memelinga bomoyo ya sika na la vi
Laura Tendance Zanga Mobutu Désiré Ndombasi Aron Mouyenga Sozar Henriette Wamo Honorable
Ekanginga Lokola nyongwa mpongi suka se ofunda Ebujenga mongo Lokola moto badrogi
Honorable Serge Kayembe Ludon Kunku Jacques Mabanza Ngonza Bwende
Ekanginga Lokola nyongwa mpongi suka se ofunda Ebujenga mongo Lokola moto badrogi
Adela Lungo Tala Monsala Nenge Gokende Zwa Mamana Malinga De
Nalingi Yo Vincent Nalingi Yo Pour De Vrai Nalingi Yo Gomez Nalingi Yo Pour De Vrai Nakoya Bolingo Nabiso Naboye Zala Divise Par De Moteme Zala Kase Moko Papa Nanzo toi moto evi gomez
Mon lieutenant Ismaël Roger Ngando Trois fois chi
Maman ya solo bakala mo n'existe pas kasonga na zo vivo ezonde pulingo lokola mama Olive na Joseph et Kabila ya mama Antoinette na papa Otombe balingana pour le meilleur et pour le pire agomeze
Daddy Dario bailonga ibene éléphant d'or yaya
mais ça se pèle en bolingo lokola suki ya moto kapena sopela yo lokola minzoto bolingo tiki bolingo komi idolatrie oza idol na ngai nga mpe fane na yo pene na yo nazalaka en sécurité mosika na yo ezali enfer mema na nga bisika nyonso yolingi oza moto masuwa ngai barge na yo yo nde yango ya bapriere na nga bolingo na yo ememeli nga bomoyo ya sika na labi larma lalu matie mobimbisebese
franci kalombo solution
igel colonel miselema
général ndenge
simplice bata sirebinae Charles Bronezola
Papa Lutumba Mokua oyo imbo alemana Est-ce qu'elle y bata akopoka? La Diteka Na Luanda Jomo Pero Kokoro Benga Rubesh Jean-Paul Kalema London Blaise Mampouya Bobo Kituba Champion Kiwaka Kito Epula Jelva Mayasi Soso Alinga Kambuma Yambuba Kasi Soki Ekomi Akobamba Ako Preferi Akima Karim Boleko Naibi Kozali Somo Ibali Kasi Bale Yangu Esina Kati San Michel Mbenza Katre Kwenkandala Berry Malonda Mene, Levin Mbanza, Blanchard Mbumba Aigle, Adama Compressor, Junior Mantone,
Lettre K, Cajou de Colonne. Jésus de Nyon, ce mystère le valeur. Ça c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Papi Kake, Vote Singa Toucle XL, Chris Chabani Nunda.
Laissez-moi ton akanga motema, kajoute kolongo komisanga ikizenge. Soki osimbi ngai nalingaka neti kuraye. Mokongo na ikuma dimboyo ngai na temelaka Kibumu na yeso kina lalele ngwa bandoto pepe Kajou de kolo
Paolo de Souza ya Blandune de Souza
Pese mweto na kanga motemai Pese ne ya pambe komisa ngai kizenge Soki asimbi ngai na lingaka netini naye Mokongo na ikuma dimboyo ngai na temelaka Kibumu na yeso kina lalele ngwa bandoto pepe Kajou de kolo
Shida Ibula, Lolot Molisho
Pese mweto na kanga mote matambo na bandaka Kwa santi eposyo ya plesi lelo na komi na ngayi Konsterne
Matinzo be mkonza wa sheri
Hoteli singa miso neti moto amiso na nekolamba Na koni kajolo tini nilo vito zala kyo seka monamu Oso jee minye
Emetre Akime Kabongo kamba imeble kukase kongolo
Kepala yoku na soki bolingo esilie Yanga bolingo esana ngona nungu kaju
Moyo Lorenzo
Tila tesali rati unefeye Papa nangaye nanuna yokate basilani
Ive Mumbata
Yanga na emu toa kukota kutikala na soni Kwa memanga ebala santima Elengi lokola ndobo ambisi na kangeni
Dadi Mavungu
Fungo la tambu finu kuna yo kansunga na swa mwapeti Na degiste pla plefere plezir nange si e gonfle Evite nga na repa na kolia na ngati na tombo Natoka neti motazolia na lukoso
Rose ya Fede Dibenga
Natoka neti motazolia na lukoso na toka neti mota solia na lukoso.
Comme c'est mvoma, mvoma déjà. Comme c'est mvoma. Mbayo sila.
Je vois ce plaisir nangeza la kanama boko no kajou. Yomoto lo baki mo sapi nangami sa tu ezali. Elle est batteria dans soya plaisir à mon abiso. Osa la ki gardie opo mwani lelo. Merci.
Le fils et le Camerounais célèbre. Ya Flora Miokone.
Abika Kazonga Mukete.
Kajou a disparu.
Très na fina ngai.
Kokot Mangung.
Na salinyo songa na zobikate.
Est-ce que na katia prison gana kozwa kerison? Na meli baki si aboko kuya lingi na ndenge solution ikelepe. Osa manga mupesu, atasa mungwa na koliayo. Osa lika ya bangu tsambu, atanabe kaina koliayo. Ataba idiote, ye.
Shabani record.
Ataba ndongo liyote, ayi.
Cristiano Sakwe.
Ataba mungiyote, ye.
Do Ebonda, Maître Shura, Olivier Madiata. Chérin Kieri,
papié ma cita.
Les bacovoli, mon abeta qui vient, talamana na maléloyo. Nakomo lukanze la love.
Machuda.
Nakomo sananaba plaisir. Nakomo lukanze la love.
Jean Kabongo, Dieu merci pour Kani.
Oso kisinga kuno tsenga manzako katinga formoti kinga bolumbo kangibisa kozonge pai na bino. Chero poinga lelanga nzoke zalaka wetalanga na beli kwa kare mama e.
Ah papa, naebi kubalanga na mbongo, bafami bamira masanga. Mendenge nino kuma kuzonga loko la taba ya le 22 décembre. Oye basa ya lake proje balia ile 25. Soki le 25 te le 31 go legate, nazalaka ya yo.
Galate de pofote nange bongwa misusi. Po prometa kinga dala mi chéri na kolia fui. Et comme il est sous soupe, on a l'air fouillé, faut m'en souffrir dans mon nom, c'est pas juste. Basongi songi babo milo, ta la sous c'est comme yosta kanana, ba désir na maï. Na sangi li sous sous moyen ya ko saisir des colonnes. Babon souvenir et panange sala qui nourriture des colonnes.
Willy Mouchen, Christiane Akwasa. Pole pole cha
sala lokola na sinene pale loboko na bimise na sobele lanto mbungu ya ko sove mamse kuchu
gino wel ngoya ya maele
c'est vrai na kanga miawa na forteresse ya pa solitude ya ko libere nga ka jour de colore
Freddy Bokula kamitera kingeli
l'amour lokola kitabo konzi esenga ka mokomi bale misato te mitano te. Elingi kaka motomo kopi chunzita
Hermene Kaba, Diane Via, Domaze
Esengo na kosala nangona yekite
La Duchesse
Tengo kola le nangana butwa lelo
Dadi di Kamba
Suke moto petele mangatela butwa lelo
Tambi Rouge Joe Malanga Peter Kokobi Samir plein de Saint-Denis.
Je rends ça plaisir nangeza la gana maboko no kajou. Yo moto lo baki mo sapina nga misa tu ezali. Elle est batterie à tension, y'a plaisir à mon abisso. Oza la ki gardien pour moi ni lelo. Merci, na ya mounene.
Yabo,
nazonga moukete.
Ani bobo,
chéri yo disparaître na vie nangai.
Nzombo Faustine,
na salinyo songa na zobikate.
La reine Aminata.
Est-ce que na katia prison gana kozwa guérison?
Malou Bombo.
Na meliba kisi aboko koya linge na nenge solution ikelebe. Oza manga mupesu.
Alembi.
Atasa mungwa na koliayo. Oza lika ya bamutambu. Atanabe kaina koliayo. Ataba ikiyote.
Kovoma sola mignon.
Ataba dungoliyote.
Fabrice Mola.
Odongola na bien. Odongola kako. Tweke.
Esala nga mwa jiki jiki.
Anthony Chiombo.
Tweke.
Sile ya mate Aigle Jaune. Bona Lema, Junior Mwanda, General Dadira ya Mama Christine, Peggy Kombo.
Natambola kikinsasa maluku masina koluka nzela nino kuyai.
Masamba Roki da Silva.
Namata kipetiti lokola sashe pona luka nzela nino kuyai. Yebisangata lilu kula lepa nange sengona kozala nangona yebiti melina kenzale. esengo nakozala na ngo na ye
Blaise Matuid International
ndenge okolalela nga na butwa lilu suki ya moto petelemanga ta na butwa lelo
Franci Boso
yaka nasopela yo mai nalongola yo kindo nakofandela kitikwala
Yo, na le baka na yo, mare yo kosalo ko zero futa, to soki wapi, hein? Évolution, l'homme a tellement évolué que certains ne le reconnaissent plus, mais il est resté le même, Copa. Paul et Sandoku, Dono Bambier, ouais. Michel Villa et jeune Biranda Lopango Armen Tiba Maxime Ndoniama, leader na Strasbourg, geste de l'île.
Papa, ça moi n'a zambé, pour le guinay, ça n'a eu mon corps. Y'a pas le cahier, vous tout moi, il y va s'en être un zambé. Tout arme forgée contre nous sera sans effet. Et bien, nous avons dit mal aux Zulu, Bouna, Pito, Présor, Gachi, Oyo, Kanga. Tolenda, Randoule, Tosan, la publique, Nambo, yo Yo, Komi, Kotele, Mabisi, Kanyo, Soto, Betaka, Polo, Kanini, Toye, Bipe.
Eh, Toutou, Kopa, Papa, na Kanya, na Lara. Eh, Demi, Amor, Eh, Papa, na Lara, na Etambi, Iti, Ponga, Samote, Mantien. En tout cas bien, botika kotongo tongo mwana mare tipo Asala vino nini, oye vino nga mabajule saki pakate Pourquoi ye biso nde vocha miso, metro giste ya nzambe ah, Dono bambi Michel et Villa
Je vais mon lolo de reine
Bako luka la teke bituma bako longa yete bel manzinga Abana le chafodage de fonos de ile l'évolution Voilà comment l'homme a évolué La vie, Momo Sabre, l'ica, mon amour Tout est la chaîne Charnel, comme Christine, n'a pas ma Je n'y glanais comme un Sur les seins, allez, balais
Te renvoie ma chaque Ouais Eli Samba de Kibosi
Yango pe nini Nanzoto ya mwana moto Abdullah Ochala Sote sote Soto ya sabre Mekanani komo na vinayo Moko soki yeko keneli bosoto Yeko zonga sima papa Ndoki Ni le danger terrifiant de la nuit Ni les flèches qui volent pendant le jour Le Seigneur nous délivrera Inès Naleba
Loïc Fabre Ni le
prochain Zoto ya teke roloan zambé Si vitesse va koko kaza mondate
Loro la force na miso
Nono ma sombo
Kibosu yako longo la preso Kezo papa na jimba
Ili richon zimba
Elevation eza ya zambé Mamo na sa diberti
Es bakawa Maroc Olivier Malonga, Papa Fiji Perle, Olivia
Arrête
Ma belle qui en a un zoto Et l'on y est là, si va tout tout que baille Oko yoko baby soba et non soba sa Si mana yo, si na rokana Onda ki le soko reton Singa wa limi si na zambe
Amel et tout dit ka le sicilien Lia
J'y vais au soko Nasota mwate, mwata mwata ki yeta ki yo mwoy Saoulo la nama sambate Papa vinga na yo na yewe
Darlem Baki na Nantes, ouais. Maria Tifa Outa Botangay, les Kunyana Mototel, ouais. Monte Mama Bezala, Katen emploi du Tevinangay. Musique Inde Moussala, Ponana Bokala Tanya, la Ranetane, Zambé.
Oditala tata wana bandi milange pa ibana bazongulu mate Azakara mwete mwabe
Système ya Formule 1 Doudou ko pompole position Van compresseur mama Serena Nariana
Bidro, bidro ka droga mania Amore
Ouais
Bidro, bidro, bidro ka droga mania
Qui s'artèle bien à coup Au Sénégal sonore. Alexis Wamena de Paris.
Si tu veux de moi, Ate Soraya.
Bébé Erwan.
Si tu veux de moi, Yann Andréa.
Eric Mafouini, le baron. Top Congo
Allez,
FM.
Si je veux, je prends. Si je veux pas, je laisse. Allez, si je veux, je prends. Si je veux pas, je laisse.
Boris Nzouba.
Yachama Ali Préville.
Serge Office, l'arabe noir. Fan Club Copa en Autriche. Ouais.
Voilà. C'est bien, moi, Jupiter, la planète voilà, locomotive.
Fan Club Doudou Copa en Pologne. Ouais.
Même on est là, l'obamita tabla y'a.
Jean-Louis Balou de Stevin Siba
Armel
Siba Sinita Elinga Willy et Sandoko
Togay Sim Bon Foy Bodis Sagala Sim Bon Foy Bodis Sagala Allez, c'est vitesse Kitembira
Olange Motema Nestlé
was Dudu Copa from his CD Evolution came out end of last year. We heard the song called Nazo Kamwate. Before that, Ferragola, another CD that came out last year. We played the original version of the song Twas on Dwa that we heard Meje Trant sing 2 weeks ago here on this program. That's the original version from his CD Kiss Derrière Toi. And before that, Joss Diena from his brand new CD Vitrine. We heard the song called Les Paroles. This is Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard in this time slot every other week from 3 to 5 p.m. with the other black music. That's exactly what it is. And he'll be joining me in about half an hour for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds, keeping your evening going right here in Richmond, Virginia, and your late night going for those listeners in Europe. Welcome. I'm glad that you're aboard. Nice to see that you're there and getting your comments in. And it's just nice to know that you're there. And we're enjoying I'm enjoying the program today. I don't usually do programs with mostly new music. Thought I'd just do that for fun. Be great to hear a comment, see what you all thought of it so far. Let's see, you've got another new one coming up. This is from Roga Roga and Extra Musica from their CD. So, let's see if I can pronounce this one. I always have trouble pronouncing this song. The name of this, Sorcerie Kindoki. And we're going to hear the song off this one called Bryce Angangola. But first, let's hear a little song and dance about some of the other programs you can hear here on WRIR.
Imagine if you could just pick up the phone and call politicians, diplomats, scholars, or artists and ask them whatever's on your mind. On Talk of the Nation, we give you the chance to do just that. I'm Neil Conan. Join the conversation weekdays on Talk of the Nation from NPR News.
Monday through Thursday, 2 to 4 p.m. on WRIR LP 97.3 FM.
And here's Roga Roga.
Le fundu ya chauffeur etinda patron akumba motuka chauffeur azangi mosala voilà babila se morero de base ma zero député la mia zengwa famabe na président Nick Fila de Saint-Eude balobi tokoto sa terre na lobi tokoto sa terre poto zolia son koto sa voilà et dans le noir il faut la lumière et la lumière c'est toi Sangangolo.
Hey, mokuya mama.
Mokuya.
Le kotelinga.
Mokuya bolingo na kanakite na mawa.
Le tianja gerbine mère supérieure. Ndongo ndongo et lion parfait.
Hey, mokuya mama.
Mokuya.
Le kotelinga.
Mokuya bolingo na kanakite na mawa.
Yoza salanga pasi neti motwa pungwe. Hati kie lo kote na sima. Nako retrouve ya wapi na ya wa moyente Pokolinga yoko zanga yo za vraiment équation Yaba communiste na capitaliste
Tremblement de terre oya Haïti Na poro passe soki na salaki Na se aba décombre Na koko kako sala 10-15 Jusqu'à 30 jours Bonako banga soki na wanze na kotala lisusu te Hey mokuya mama
mokuya
mokuya kotelinga
mokuya bolingo na kana kite na mawa
Hey patou morlene Edi et Bertrand Ayayos
Hey mokuya mama
mokuya
mokuya kotelinga
mokuya bolingo na kana kite na mawa
Demi sangai na tsikrita motema na yo polidar na ngwasi ya kufa kokwema na falu je pa ya bashite wana le sekerite o piloli wana ndambi lang
na sele na pasi ya la pona yo Fae basangi konzi mama komona lola te ye mama tusa anyele
Amour, l'or, amore, ma pendo, osaka mi baletin, osaka ka moko, malgré ma appellation ibele, osaka ka moko, kaka komoni saka bato passe.
Yema yo yo, souciele manzoto pisomango lo nanga, bolingwa kone lingana vivre moto ya li felo, namzete tona maile ya conservis mama, anganawe.
Ah, les Lévisons de Mata.
Rave 4 l'obéraillé.
Paris et
Epaye Chilengondo apemaka na Boisa Epaye Sartino Tsale apemaka na Owando Epaye Dokenzinge Senda apemaka na Ponton Epaye Claude Melandu apemaka Wapi Epaye Bolingo Kopesa na Hina apemaye Soki pe na la lune
Na koko kate po malilele
Soki pe na Marse
Wana kuna baza très dangereux
Soki pe na soleil
Wana ne olukili wana
Prise on la boulo
Le neutre
Lelo nanzimi bolingo ebo makanga lobumina
Godi malila
Amuna mapona yo nanzimi soya sanda
mise Maribuya
Na boi bakonsi Na sinye yo ma je m'en fous
Ata bo tienga na couloir ya la mort
Je m'en fous
Ata bo yelinga mindoki na ba bombe
Je m'en fous
Kasi moyaka na Italie à l'impoto
Brice on a
Na lobi le neutre
Lelo nanzimi bolingwe bo makaka
Jean Albert Matima
Amuna na pona yo nanzimi soya
Sébastien Bagonda
Na boi ba konsi Na sinye yo ma je m'en fous
Ata bo memi ngana katia crématoire
Je m'en fous
Ata bo simi singa courant ya imbulu
Je m'en fous
Rolina Onga Alain Abelé Muriel Mokono Agnès
Chris Onga Boulo
Encore le neutre
Lelo nanzimi bo lingwe bo makaka lo kuminga Amuna ngapona yo nanzimi soya Saddam Hussein Na boi ba konsi Na sinye yo ma je m'en fous
Ata bo bwakinga na parka ya mwambalendo
Je m'en fous
Soki bo lobi na mela poison Bongo na kufa
Je m'en fous
Et Carole Bambi Ursula Mama Mapasa Landry Olita Mouniengu Bakala Julia Edre Senganda Loki Jackie Osete Le Maximum Gianni Lapeta Grand Frère Yanda Henri Design na Congo, Yves Konga conseiller, Gaïbo Gaspar, Kwa Octavie Elvi, Titi Vierge Maman Nizak, Kati Jolie, Mote Maya,
Sissé,
Serge Joya, Olani Chiré, Judy Kayel Ndombo, Brice Junior le Neutre. Elvis et le filou, Wapi Mesmen Gacho, Mofori, Patience, Carla Ganongo, DJ Sira, Halou Premier, Gisèle Inganis, Colonel Epasaka, Yo Avocat Mouibi, PDG Azazidia Mila.
Okay, since my comment about playing new music, I've got actually three phone calls during the last song. People say they like hearing the new music. It's really great, but they would like me to end up the program with something, you know, a little more variety. So I'll do that. I'll come back in to play some older music. We just played two from Congo Brazzaville. We played something from Roga Roga and Extra Musica. Before that, we heard something from Dudu Kopa, a veteran of Extra Musica. And let's hear something else from Congo Brazzaville. Where did I put that CD cover? Oh, here it is, right in front of me. No wonder I couldn't find it. Let's hear something from an older CD from a group called Impression des S. And we're going to hear their CD called Bana Libanda. And off of this one, we're going to hear the track called Corbatu. Thanks for your calls.
Ouais, on m'avait dit que l'amour est un poisson. Il faut consommer ça avec raison. Moi, je l'avais jamais cuit. Écoutez qui a battu.
Cette douceur chante.
Mignocoli et bandinanga. Yo, Béatrice. Yo, moi, si qui toko. Vous dérangez mon thème. Nanga, il y a un libanga. Libanga, papa, kaka, yango, natina. Marche long dans mon cœur.
Esther Bongo, José Osenge, Françoise Kengema, les femmes des As, ma sœur à vous.
Oh, l'ingon anga ina toki motema. Les lobes jaloux batoumbi et soda. Oh, l'ingon yambo.
kozala kati ngai matin sae ba benginda e BGM nasana kuyeba
papa na mamu papa na jojo
ngala he
na be anzete ndila semolai elengi musaka pen samba bale na maboko kona kokombola salete Giselle Bokenze, Annick, Anita, Bena Benato, Chani a Papa Bo, Serge Lekundu.
Nako banga, nako lenga, somo mbembo, molayi. Hela kisite bo, kabwani, yanga yina yo. Loin des yeux, près du cœur, mon amour. Ola shenga telo kolankasa, oye ka uka, nango nanzete.
Soki na pesi moko mo ndembo ekomi ya basusu
Thanks for listening to Ambiance Congo today. Tune in next week for the other black music in this time slot, and stay tuned in just a few minutes for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds here on WRIR. Here's something that's appropriate to know this time of year. What does sinusitis, most sore throats, bronchitis, runny noses, and regular cold have in common? They are upper respiratory tract infections usually caused by viruses that can't be cured with antibiotics. Inappropriate use of antibiotics, like taking them when you have a cold or the flu, can contribute to the spread of drug-resistant bacterial infections. The Centers for Disease Prevention and Control have information about antibiotics, drug-resistant infection, and better ways to combat cold and flu symptoms on their website at cdc.gov/getsmart. Again, thanks for listening. Let's see, that last cut was Farah Farah from their old CD called Unité Congolais. We heard the song called Vibration. Before that, Impression des Es from their CD Banali Banda. We heard the song called Cor Battu. Going to end the program with a group based in South Africa, the Young Bakuba Band, from their CD Sacrifice. It's the only CD of theirs I know of. We're here cut off with this called Passi Na Molema. See you again in 2 weeks.
Ah, comme un couteau, confine dans la limpa, tu es. basani kutu bola munyo so na salaye Kuzange loko mabeo na regrete mokilie
Sulemani Madiangombe
Ako makutu kofinga ngai patue Abasani kutu bola munyo so na salaye Kuzange loko mabeo na regrete mokilie
Opa pichana Mito mito na ngomamba
Oya saka na kime bisika wana yo Samia bito wo Saka na kime migelore bito Wana tona 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 Amwana kime bisika wana oya yo Aya yo Amwana kime bisika wana oya yo Soko wanga nisa mimito bako baka yo singa na kingo
Andura na pari
Soko wanga nisa mimito bako bema yo motema dipundu Balula yo